viko macho ya vigumu wa badani.
Dem ni mkali,
tani zibade.
Dem ni mkali,
upenda shabani.
Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Dem ni mkali,
kosi ni mkali.
Dem ni mkali,
yes of course.
Ukin check you chini, huyu dem huwezi amini. Sura figa kawazidi, makwini wote mjini. Anaita anapopita, macho yote shingo feni. Jinsi anazungusha, kiuno chake kama feni. Swaga zake ni ulizeni, Nick Minaj akae pembeni. Anajua kujiremba, manukato na uturi. Unanyanyuka mpemba, nyama imekuwa mfupa. Ufukweni barazani, popote tunajitupa.
Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Na kila kimona na tafakari, jinsi ya kumwaga kama sukari. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Na kila kimona na tafakari, jinsi ya kumwaga kama sukari. Dem ni mkali, dem ni mkali, dem ni mkali. Vigumu kumona mahali, vigumu kumona mahali. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali.
Tumacha vigumu wa badani.
Muda chikili ya hati kama mi, I'm the baddest chick, sishinda na mi. Party every day kama niko Miami. Nala California king, but little me. Boyfriends are working on a wanna please. If you hati kama siku zaliwa pana his. Kati wangu wa furani pale na pusiz. Look at me now, come across the breeze. Then I'm going to shoot her because I'm sideways. You can't tell me nothing, this is my day. Nime kuwa topic, I'm a pink Friday. But I don't give a shit, but I don't go hallway. Everybody's up in this.
Kumacha vigumu wa badani.
Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Na kila kimona na tafakari, jinsi ya kumwaga kama sukari. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Na kila kimona na tafakari, jinsi ya kumwaga kama sukari. Vigumu kumona mahali. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali.
Niko full na upako nshaji paka wa wakongo. Sinaga longo longo kwenye mechi na usongo. Fridiji na mabitozi, mtakula na kozi. Dem kisha sema taki tena gozi gozi. Mtatoka machozi, arabi ziwe nyingi. Kapa kauza kwangu, hapa gawi na shilingi.
Kumacha vigumu wa badani.
Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Na kila kimona na tafakari, jinsi ya kumwaga kama sukari. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Na kila kimona na tafakari, jinsi ya kumwaga kama sukari. Vigumu kumona mahali. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali. Dem ni mkali, vigumu kumona mahali.